mukama pambana sebaka
nange nkola sebaka nakoma okulya enjula ate n'obwavu mukama pambana sebaka
tindi munsi nakaba omuli emiranga omugagga n'omwava etukabya etudaza okola kola nnyo pambana funa nange kulubiya sebaka mbeera njiriba nembeera ntwale nange kumatewaka
abaana banalyaki nga situtte yadde omugati eyo yembeera nanti nve mu ssubi zimbe nange ku mabaati landiro dya saba za renti ate nakawera saba za buugi nejjajja mu kyalo yaŋŋambye ebintu bye mbitikke ku bbaasi lwakuba nkola
nze nkola sebaka nakoowa okulya entula ate n'obwavu bwantama pambana sebaka
nange nkola sebaka nakoowa okulya entula ate n'obwavu bwantama nzebe sebebefuula neyali anjagala yakyuka kati nze nkole ntya abaana bange batuse okuddaaka bengabanya kukendya boba njagaliza kukaba buno obulamu apaana zatalina yaddanya
nora singa nno kale mampalana ne batante mambale kati nkusaba mukama ondabe onnyambe bemanja bansasule n'ebyenkoza obirabe ne bennyambye ne bankuba emigere abanfuuyira emirere bwenvaayo ne bansika ebigere mana ye lwakuba nkola mukasanze nkola sebaka nakoowa okulya entula ate n'obwavu bwantama pambana sebaka
reini nze nkola sebaka nakoowa okulya entula ate n'obwavu bwantama pambana sebaka
bakambite tolina ssuubi lyonna kati eyo yembeera yakati
n'obufumbo obukulemye wammaggo otunula kyamuli kati eyo yembeera ya wano
gyewandisuubidde obuyambi basakula batamuli kati eyo yembeera yakati
laba olumye n'ekiiko ng'okola nnyo funa ntono nnyo teyo yembeera ya wano
pambana nyikira lubale mbeera nga nembiro kwotadde wammakanya kola mukasanze nkola sebaka nakoowa okulya entula ate n'obwavu bwantama pambana sebaka
reininze nkola sebaka nakoowa okulya entula ate n'obwavu bwantama pambana sebaka
pambana.